Nonga nthawi yandiphunzitsa chiphunzitso. Nthawi yoyikika lipenga lalira. Mkango wagona kuti ulandire korona. Kudzanja lamanja la mwana wa munthu. Soja wa mphawi. Chida chamenyera ufulu. Mphawi ndi yandende. Chiphona. Machirungamo. Mzimu wa soja ugone. Walimbana nako. Kulimbana kwabwino.
Bina li tiku la bwino bwino Kuna cha monga manta wizomse
Kare kare na vautenga Waguri soja wadisia
Choka titi, choka jurire
Chalusa, chachaika Wati choke na okoneka Ulendo kosa beleka Maso achu sasa mona so Abu
Zati watu dima wakwa Taluza tachoka ifelelo
Zawawa, zapweteka Matichoke la moti zimuta
Mlele kongwa, wotijepeta Wasa wana nkope
Nako andale zazi wawa ai
Simu wa socha uzakona
Oso wala mulo ligu wabagira
Simu wa socha uzakona
Obonya foti akujerera ufulu
Simu wa socha uzakona
We'll be right back.
Malawi.
Loud and clear.
Inende ko mbuye Yesu zakale po pokama tafa nikama simba zaifa yango abwezi ambere samakolwa taluza. Agapune soja, agapune,
soja,
walimbana na kopa jiko,
walimbana,
kulimbana, babu,
simu wa soja.
Download on www.kwajadivine.com.